keke la keke hauko ntombi ngakani nyamazane sikona sikona singama sikola makrentu sishaya namakafe intombi ngathatha uskinjile kanjani. Bayazala banyoma, bazalo kumalanga sibothe. Intombi emhlophe ithiqwa, ingadlala kanjani isikhinjini sikhona. Bayazala banyoma, bazalo kumalanga sibothe. Intombi ingadlala kanjani uskinjini sikhona, sikhona singamabhunu. Angajabula umama wami, angagiya ubaba wami, mawanganyathela emagcekeni asemantungweni, angathi wavuma usemantungweni. Angajabula umama wami, angagiya ubaba wami, manganyathela emagcekeni asemantungweni, angagiya ubaba wami, athi wavuka umuzi wamantungwa. Awukhulume kusasa, awukhumbele obala kusasa, abuya ngifake enhlizweni yakho nomoya ngikhipha na. Mangabuya ngikhipha, ungikhiphe osizini, ungifake othandweni. Mawuthi uyangifaka, ungifake enhlizweni yakho, ngingajabula nkosazane. Gekela keke, gekela keke, awukho ntombi ngakhani nyamazane sikhona. Sikhona singamabhunu, sikhola amabhredruti, sishaya amakhaveli, intombi ngathathwa uskinjini kanjani. Gekela keke, gekela keke, awukho ntombi ngakhani nyamazane sikhona. Sikhona singamabhunu, sikhola amabhredruti, sishaya amakhaveli, intombi ngathathwa uskinjini kanjani. Angajabula umama wami, angagiya ubaba wami, manganyathela emagcekeni asemantungweni, angagiya ubaba wami, athi wavuma umuzi wamantungwa.